Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa akumizza bannayuganda nti basaana kweraliikirira olw'okubawuka ekirwadde ekya Ebola nti gavumenti ye erina obusobozi okukyanganga. Museveni agambye nti ekirwadde ekya Ebola kyangu nnyo okulwanyisibwa okusinga ekirwadde ekya COVID-19 singa ebiragiro biteekebwawo abantu banaabissa mu nkola. Museveni ategeezezza nti mu kwerinda ekirwadde ekya Ebola, bannayuganda balina okukomya okukwatagana mu ngalo kuba kyekimu ku bisinga okusaasaanya obulwadde buno. Bino Museveni abyogeredde ku Speak Resort Hotel e Munyonyo bw'abadde aggulawo omwoleso ogw'ebyobulambuzi ogw'omulundi ogw'ekkumi oguyitibwa Pearl of Africa Tourism Expo.
Because I noticed there is a lot of panic created by people who don't know science very much about Ebola. I was watching CNN spreading fear through ignorance. Ebola is much easier to control than corona. Corona was one of the biggest problems in the world. Why? Because it was spreading through breathing. Now, therefore, Ebola is nothing compared to corona. Ebola spreads by intimate contact. So therefore, stop shaking hands. I normally don't like shaking hands, and this is a very good excuse. Now I just wave at you. Shaking hands for what? What do you want to do for me? Nkulavye, kimala.
Mu mbeera emu Museveni agambye nti bwe yabadde asinkanye akakiiko akaateekebwawo okulambika abantu ku kirwadde kino akakulirwa omumyuka we Retired Major Jessica Lupo, baabadde batidde kyokka n'abagumya nti ekirwadde kino kyangu nnyo okukirwanyisa. Mwami Yoweri Museveni agambye nti waliwo n'abakungu mu gavumenti ye be yalabye nga bagoberera nga boogera bye batamanyi ku kirwadde kino n'abalagira nti baleke abakugu era bategere obulungi ensonga z'ekirwadde kino bazoogerere.
I saw somebody panicking, even somebody was supposed to be a minister somewhere, was speaking, that person was a minister also, but speaking ignorantly. If you report Ebola early, it is treatable. Why? Because you counter the damages that Ebola causes to you. Because Ebola kills by, number one, high fever, and tell them that anybody who has got a fever, please don't travel. I've told our people to look at the airline, because people are talking about Uganda airline. The vice president will chair a meeting and guide you. The one thing that should stop are the markets near the border, because those are very indiscipline. Here there was a big market in Toroko. Otherwise, this is really very easy to deal with. It's not a big problem.